dachimsafi.com.
Tajiko nakumbuka mama hakuwahi kukubali katu akanikataza, ila mapenzi yangu kwako mimi kanifunga macho. Zile trip za Dubai, date za divine, human air za Mumbai, furahi ghafla ukaanza kujimomba fai nyumbani, squeeze ukai dara una ulagai. Sikutaka kubadilisha, ila nikushawishi kwa upendo, ili sikuje kuniona wa maana, ila kila siku nashika tama, penzi limegeuka supu, unaniguza pupu, hapa ipofika mimi siwezi, kila siku minashika tama.
Penzi lako nimesusa my love. Mimi penzi nimesusa, mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love. Mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, baby mimi nimesusa my love. Mimi penzi nimesusa, mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love.
Penzi nimefika mwisho, bora nikuache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me. I am a penzi nimefika mwisho, bora nikuache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me. Sikutaka kubadilisha, ila nikushawishi kwa upendo, ili sikuje kuniona wa maana, ila kila siku nashika tama, penzi limegeuka supu, unaniguza pupu, hapa ipofika mimi siwezi, kila siku minashika tama.
Penzi lako nimesusa my love. Mimi penzi nimesusa, mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love. Mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, baby mimi nimesusa my love.
Mimi penzi nimesusa,
mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love.
Penzi nimefika mwisho, bora nikuache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me. I am a penzi nimefika mwisho, bora nikuache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me.